Okay, jonga mntaz, wena focus apha ekundenzeni mhle entloko yam and ndiyakucela mani masoli ungamani ubukele ezi music videos zakho apha entloko yam, uza kundibosha. Kaloku funeka ndibe mhle phaa kula Mr. Soweto.
Oh, kanti ndifela wena ne-crush yakho uArthur. Oh, yini na, that guy akazi nokuba uyaexist. And worse, uzawuba ngu-Mr. Soweto. There's no way azobe esicingana ne-teenagers.
Samkelo!
Ungalingi uyibambe lo TV.
And umdaka.
Uyancolisa phansi.
Jonga, your footsteps. Sigqibo ukuklina.
Oh, uArthur. Nibhizi nina ngu-Arthur. Ngizomtshela uma ngoba ngifuna nibuke iTV.
Uyadika wena.
Sala nale TV yakho. So annoying. Bibi asambe.
Masambe mtasa.
Yeah.